mutima mwesiku nyopulira nga saluka gupa manyi nentambula kaguza omusana boneka nanywa kikive mukyange gwe wendaga ekkubo nti omuntu aba namwagala nali simanyi kuba bambuzabuzanga kati ndi mubinika ofumba natera nakujja bwenkusanga ngaolina maziga kinuma sikirabangako ng'otonyeza esiga my baby enensonga nkulu ngirabye erabika erimu ekkumba nze naye tobingamba masoda ng'oyagala njabika omutima kyatule nkyogenze olimba togenda olabika mpimapima mwesikunywa mpulira nga nsanuka gupa manyi nentambula kaguza omusana boneka nanywa kikive mukyange sika mpisa olina mulungi sika bulungi olina empisa bunkwata kumpulira bulungi ayayaya amaso go galabika bulungi gatangalijja buntunulako nkyukirawo ne langi jangu kale bifuule byangu jukira twateesa alinyiza munne afunayo akakisa akalala olabika olina abakulimbye devisa muli tolumasi olabika olina abakulimbye bwe kati bite byerabire olimba togenda olabika pimapima mwesikunywa mpulira nga nsanuka gupa manyi nentambula kaguba omusana boneka nanywa kikive mukyange mubyo mukwano kati mbadde nina ntuuse wendekawo sikirungi kubanga twava mu byabagala na kati ekiriwo twafuka baluganda ayayaya ntunulirako tungamba nti nvako njagala tumwake tewamanyiza siri kwabo damufumbe biriri wafumbanga nompita nkutawanye yambala kali akagoye kewayambalanga nga tuli fembi kandaganga bingi nemanya nti ndi bulungi kati osindika wadani olimba togenda olabika mpimapima gupa manyi nentambula kaguza omusana